SBS Radio.
To je ono minute ili tu les formalitasi.
SBS Radio.
E fōlinga mai o le tau mālūlū nenei o le āmatua pepesi e le fōlū pe āwhātusa isi tausanga ua mawae. I le tele o tausanga e le vāo le tolu afe ma le whāwhi tangata ele antunu ue mālīlī uma i le fōlū po wha ama i āfua mai ai. Olea e le ilonga le leiona taunu umai le tau mālūlū ai ua whātolu wina le āwhai o tangata ua liipotia le maua i le fōlū e whātusa i le tausanga na tenei. Na saunoa Professor Robert Boy o le aonga whaafomai le Sydney Medical School o se tausanga eselenei i le whaamai.
2019 has been really strange. There has been a sustained and rising summer and autumn surge that began at the end of last year and is continuing to increase. And the best explanation, but it's only an epidemiological immunological guess, but the best explanation is that 2018 was so quiet that we have reduced community immunity.
Na saunoa fo'i Professor Boy o i lātou e sili ona la matia mai aunga o le fulu o tangata mātutua mata mai tī laiti.
More than 90% of the deaths were in people over 65, especially over 80. In children, however, under 15 years of age, a quarter of the flu notifications occurred in children, and one third of hospitalizations in children were under 2 years of age. So it's the very old and the very young. The very young get hospitalization but rarely die. The very old, hospitalization and death.
Le Professor Robert Boy, o le aonga whaafomai, le Sydney Medical School.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.